Iyo mba mu kimbo cya Yosefu ntabwo nagomba kuwakorera byiza bimeze bitya nibuka ibyo wankoreye bibi. Ariko rero Yosefu we yabiroye mu bundi buryo ko yasanze yuko Uwiteka yamuzanye Egiputa afite icyo yagendereye. Nuko rero Yosefu Imana iramukoresha bwa nyuma, ituma bene se batitwa n'inzara, ituma umuryango we waba utarohama ndetse n'abandi benshi amagana n'amagana. Mugenzi wanjye rero ntucika intege niba unyura mu bikomeye, ahubwo usaba Uwiteka kugira ngo inzira yakugeneye n'imigambi ye yuzure mu bugingo bwawe. Ntiwitotombe, ahubwo usaba Uwiteka kuko azagutsindishiriza. Ngaho rero duhindure tujye ku gishushanyo cya 12. Habaye ibyishimo by'ikirenga Yosefu ahuye na Yakobo. Kubona yari amaze igihe kirekire atekereza yuko umwana we yapfuye ariko agasanga ari muzima. Yakobo yari amaze gukura cyane ndetse yegereje igihe cyo kuva mu isi. Nuko Yakobo abwira Yosefu ati, nzanira abana we bombi, Manase n'Efurayimu. Yashaka kubaha imigisha ya nyuma atari yapfa. Manase ni we wari mukuru, ariko kandi Yakobo we yabanje gushyiraho ukuboko kwe kw'uburyo ni Efurayimu. Nuko aha Efurayimu umugisha w'ikirenga. Nuko Yakobo aravuga ati, aba bana bombi bazavamo amahanga manini cyane, atariko kandi Efurayimu niwe uzaba umutware. Nuko Yakobo avugana n'abana be arababwira ati, Uwiteka Imana yanjye izabaha imigisha. Nuko arababwira ati, nimwebwe muzatwara igihugu cy'Isirayeli. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 13.